Kati njagala kumanya njagala kukufuna baby. Wade bigambo mogera sagala kubimanya baby. Na embuza aracho yombanga aracho rwana. Era manyanti sifa kubigambo byebagamba wama. Kwagala byadala echo chemba singa. Era kechibaluma you know me. I know you. Uyu mukwano obasinga someramu nawe uyu mukwano obasinga uyu mukwano obasinga someramu nawe uyu mukwano obasinga someramu nawe and I you know you can do so nebo buza Eddie Kenzo boy. Cause I know he love my songs. Obasinga kwebano wembalabala jetulaga imapimwa mukwano kuzondaga era wentunula tunula jetulaga wantegera wemise gwandabirira oli mulungi onsingira rema obulungi bwobunera bisa mama moyo mukwano obasinga someramu nawe moyo mukwano obasinga moyo mukwano obasinga someramu nawe moyo mukwano obasinga njagala kumanya njagala kukufuna era manya ndigambo mogera sagala kubimanya baby na embuza